Yeah. Kawabama. Na Chitty Beans. Yeah. Na Easy Zoo, yo. Chumba Squad, yo. Yeah. Nikama Kawa Records. Woo. Well. Yeah. I see you, baby. Joke Massive. Yeah, toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo.
Spidi mia shibri ni kwenye kona. Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo.
Spidi mia shibri ni kwenye kona. Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo.
Spidi mia shibri ni kwenye kona. Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo.
Spidi mia shibri ni kwenye kona.
Where the Albert aka Ngwer. And it's a simple man.
Simple man.
Toast so blaza man.
Yeah.
This is a hip hop so be show na fanya show kazi yangu ni kuflow zishangaya sipo pana na mesedi show waulize uma bitos kujipodoa wani so mwisho atakata view na stage ni karesi atakuja kuiga hata sala lady JD na zimiona madi mwingi japo watu pendi labda kisa ato pigi show na live bandi hip hop ni so gita ni DJ na tuna rock away na nina speed kama wiper moto kama lighter aka piper ni to titan na jiona nona tozi la minibong Angela Msela, sema nyanyota ya start na of course in a hello. Nataka jifanya gangsta, uke mtoto akishua. Nothing here ya mta, yeah you wanna zingua.
Tunakamua,
ile ile miashirini babake.
Kwenye kona fuge mkande.
Njendo manake, hala. Cha msingi ni kumake modo. Piga dili yote, si lazima weku flow. Oh no, song kama take a chechi of course au condom you need
so. Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo.
Spidi mia shibri ni kwenye kona. Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo.
Spidi mia shibri ni kwenye kona. Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo.
Spidi mia shibri ni kwenye kona. Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo.
Spidi mia shibri ni kwenye kona.
Shipe doli kupe flow. Ugari zenda before slow. Taratibu wano feki wana bro. Aroberto pembeni na chichichichi Meshirini na mashini tunadai chichichichi Mikato na mata tu na nata kamata tu Wanadata na wakamata sishiri na wapa tu Baka wadugustera kona shanga Wananua madini miribo kami Imezaka lifelong waliko simple Swe kikyo unione ndali Nando mana weza vasu jinganuki ya majani Kidogo na chopata na rizika Sinatamana gangama Sumshumani zime huku mesinya Naro sofi kama moyo wa shuja Mola anarinda kwa kira jema na kira ba Washikaji wa mentupa huku bingwa nao mimi Enzi kaba sija utwa mtetezi likuwa mimi Nina gufu za kutosha bora uwezo sio ring Hata tipo wana blan nembo ya Mendo King
Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo
Spidi mia shibri ni kwenye kona Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo
Spidi mia shibri ni kwenye kona Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo
Spidi mia shibri ni kwenye kona Toka Kenya mambaga easy zoo ni
wana
shimbo Spidi mia shibri ni kwenye kona
Kuna wengine kwenye game kifupi ndo chapoteo Shambiosi ya guse maji kama wezi kuogelea Cheki wanavyo tapa hawa napa kutokea Wameishiwa chakongia wame Baki kumdisi nguwea Ila kipaji changu so vicheche tunajwe share Na hara nikifaleo pengo langa lina spare Cause mindo me na tuwezi kuwa bear So nageuka Mark Legan na wambia Cause mimo nye downtown kitambo Lives the generali labda window mgambo Waze wa speedy ni chamber na dad mahidi Kila sequence kukukuu kama Christmas na Eidi No player haters wakizidi kuwaka waka na podo la kati I go to hell mother Kila pande dunia tunazidi ku represent kwani wajanja wote na show for respect yani
Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo
Spidi mia shibri ni kwenye kona Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo
Spidi mia shibri ni kwenye kona Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo
Spidi mia shibri ni kwenye kona Toka Kenya mambaga easy zoo ni wana
shimbo
Spidi mia shibri ni kwenye kona